Yesu, umekuwa mwema, kupenda. Heshima na mamlaka ni vyako Bwana, vipokee. Wimbo ni wako Yawe, umeyatenda mambo makubwa. Jina lako Jehovah El Gibor, unayatenda kwa uweza. Wimbo ni wako Yawe, umeyatenda kwa uweza. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, you're my life, Jesus, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, yeah, 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 yeah. Menibusha baba, oh, oh, oh. Menitanda makubwa, niyotanda makusa na Yawe, yeah, yeah, yeah. Inavyopenda, unavyoniinua, niyonishinda baba, mengi mno, oh, oh, oh. Lakini uwepo wako nimeweza, wengi zaidi ya mpenzi, zaidi ya masidahabu, tamu kuliko asali. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, you're my life, Jesus, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, yeah, 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 yeah. Umekuwa mchungaji wangu, mchungaji mwema, katika malisho majani na miti umenilaza. Kama umeenda meza machoni pa masiri wangu, umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu chafurika. Asanti baba kwa neema, asanti kwa kibali Yawe. Zaidi ya mpenzi, zaidi ya masidahabu, tamu kuliko asali. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, you're my life, Jesus, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, love you, 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 uinuliwe Bwana, uinuliwe, uinuliwe, uinuliwe. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, love you, love you, love you, yeah, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, you're my life, Jesus, yeah, yeah. Nakupenda, nakupenda, oh I love you, Jesus, love you, 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 love you.